ele tongare mo totta kana kelidi ni hultama wiide do capanɗe joyi e joyi golleji hertaɗi sappo ɗiɗi keeɓi gollede yo alhaalinoko e go o eko fawi ley temedere yuɓɓino golleji ley feuda humanide haybugol golleji battu mawɗo o Amadou Thiawlen Diarra memi haala yillaji gollaɗi ɗi
ɗi golleji ana naari banggal joɓɓinde fedde ko noddirte conseil national de transition wiitugon charte wotigaji warata waɗande e tewde honono wotigaji waɗirte les raisons les cercleaji falle communeaji nannal muɗum sa ƴeewi ɗi golleji fo yahata caggal itta ko musakaji heewɗi caggal muɗum jamaɗan ndu fo an han heewde kartal ko noddirte biométrique golleji muɗum wonde waɗede maggal paɗe leydi ndu an han joɗinede nokku jogade kasim
golleji capantati e nayyi gondi hucinede hoore wakkati joni o ewi yuɓɓino golleji ndeɗo fedde haybugol yo dun kabaru politikaku e maggal paɗe en
ko tewtele muɗum yo wiitigon charte parti politique e nannan muɗum joɗinugon fedde ko noddirte sénat yalla kabaruji politikaku leydi ana huncina hoore tewde fa hannden ne ɓiɓɓe lewni fo kawrita e dane wootere honono sariyaji démocratie politrino
ewi fedde karsok dental halnare en ko heɓa ko yo weli yonki hoorejo ndeɗo feddene docteur Adama Traoré yetti sanne ko transition o heeɓi gollude ɗum foof e ley hitande
golleji ɗi laamu hakkodiren waɗi on min ke mi weltike muɗum sanne ga sa ƴeewi bani adama abada hiɓɓey ɓe waɗi le hitande wootere ɓe waɗi ko laamu ngo yogaɓe heeɓe wadde le duuɓi sappo fartade duuɓi nogay le laamu en min ke miɗe kijji ɗatuɗi jokkiɗen yo ɗate lobbino
bravo au gouvernement de la transition
noono ko noon ɗum banggal walde ADPM ndeɗo fedde jinguinaw transition o holti wiide golleji hakkika woni kuncinaɗi hoore keɗɗana docteur Aboubacar Sidigui Fomba neɗɗo CNT hoorejo ADPM
min ke miɗe wawi haalde golleji ɗum ɗon laam hakkodira ana woɗi sanne saabi ɓe wawi ɓe joƴƴini région ngaji keesi cercle ngaji keesi e nannal muɗum caggal muɗum ɓe moƴƴintini société ko noddirte férium fawirtade kasine moƴƴintino usine yattila ñolman hannde ɓeɗe wonde moƴƴinde dotorore kesere e inden maggal paɗe leydi ni ɗi fo e misaliji ko neɗɗo wawi hollude ɗi laamu koɓe laam hakkodira ɗum waɗi min ke miɗe wawi haalde hannden on laamu golli jaati
ka noon dental baali politinkoɓe retour ordre constitutionnel wondaka e ngo hakkillo ngal holti wiide wala foof ko golla battu mawɗo o e hakkillo mabɓe laatiki sababu toon jutnude wattu transition o keɗɗana Alassane Abba gonɗo e fedde kudem
on laamu hakkodire waɗa e fe hunde nokkuji heewɗi fa hannden laffi deƴere antoune fedde ejine daroga muɗum fo wala e waddude deƴere leydi malli le batu ANR on jama ko heewi tewti yalla on laamu hakkodirejo ana jutne yalla ɓe heɓaɓe ñamere kalsi no woɗiri tan fa hannde ɓene jokkini ɓen ñama kalsi tan
tawane eli kedde leydi ndi gotanaɓe jetti sanne ɗiɗo golleji gouvernement o banggal huncogol hoore yilaji batu mawɗo hono kanko zacary banou jokko arandejo maire duru le cercle bagnagara oɗo goto ardiɓe fedde APM maliko jaɓani jaati ko golla ko
min ken so lamdama mi wiyana hannden maggal paɗe heeɓi semme de yimɓe bomɓe ɓe hannden o laam hakkodirajo ana wonde wadde golleji fa hannden nagaɗa ƴila jamare
mbitina wiide jooɗo haalaji batu mawɗo o gaɗama le commune ngaji temeɗe jeɗɗi e noga e joyyi dow temeɗe jeɗɗi e capanɗe joyyi e jeenayyi le cercle ngaji capanɗe jeegom guɗuɗi jooɗo haalaji ɗi keɓama waɗede le capanɗe joyyi e go o cercle ngaji jeenayyi région ngaji minaka e kidal ngala e o jaate o